bal riwaayadaha qaarkood waxay tilmaamayaan buu yidhi nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam biismi alirhaab. markaasuu wuxuu yidhi xadiis baa qofka doonayo musnad imaam axmed ha u laabto, ha u laabta buu yidhi musanafaati min hadi dunya, musnad daylami ha u laabto, bal sunanki iyo sixaaxa ha u laabto. ummahaatu sita yani aslan xadiidka isagaa wax sugan maaha ilaa in caawa la dejinayo mooyaane, ilaa in caawa la dejinayo mooyaane, wax sugan maaha. ummahaatu sita oo ah bukhaari iyo muslim, afarta sunanka ah abi daawud, nisaai, tirmidi, ibnu maaja, musnad imaam axmed, mucjam aلطabarani oo isagu yani majmac الzawaa'id wa manbac الfawaa'id oo isagu jamciyey musnad imaam axmed, saddexda macaajin ee طabarani uu leeyahy mucjam اlkabiir iyo awsatka iyo sagiirka, musnad abi yacla iyo musnad bazaar, intaba jamciyey dib baan ugu laabtay isna waa ka waayay, intaasa kutubi dib waa ka waayay, bal kutub اlmawduucaat dib baan ugu laabtay waa kaa, wala alifaya mooyaane nisbatu ila اnabiy sal اllahu alayh wali wasalam isaga looguma horeynin, nisbatu ila اnabiy sal اllahu alayh wali wasalam isaga looguma horeynin, hortiina lama sheegin, hortiina lama sheegin xadiidka isaga nisbadiisa ila اnabiy sal اllahu alayh wali wasalam wax isaga ugu horreeyay ma jirto, wax isaga ugu horreeyay ma jirto, bal biismi اlirhaab ayay idinkula dagaalamayaan, walaa riwaayadaasaanan sugnayn. lafdiga irhaab ah waa lafdi ku sugan fi lqur'aani alkariim, bal ilaahay subxaanah wa tacaala ku ammaanay ummadda muslimiinta macnaha ayaa la u yiri waxaa weeyaan subxaana wa tacaala turhibuuna bihi caduw allah, aada ku baqi gelinaysaan ood ku cabsi gelinaysaan cadowga ilaahay subxaana wa tacaala. waxay idinkula dagaalamayaan macna alirhaab buu isna oranayaa, bal macna alirhaab ee saxa ah fi lqur'aani alkariim buu ku sugan yahay haddaad adigu oran lahayd sidaa iyo haddii kalaba. wacalayati xaal riwaayadda iyada ah walaa xadiidka ka horreeyay wax sugnaaday oo kutubta iyada ah ku sugnaaday ma jirto.